It's time to support our future savior once more, and that is none other than His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. Yo! Let us all rise up and support our President, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, for the great work he has done here in Uganda. He gave us MYOGA, Parish Development Model, Self-Secured Country, Free Education for All, to mention but a few. Museveni, oh yeah! Ha 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 ha! Wasichana tusonge mbele tupewe mzee.
Wasichana tusonge mbele tupewe mzee.
Wakijana tusonge mbele tupewe mzee.
Wakijana tusonge mbele tupewe mzee.
Wababa tusonge mbele tupewe mzee.
Wababa tusonge mbele tupewe mzee.
Wamama tusonge mbele tupewe mzee. Yakaluru muzeyi ndiye anaweza.